garoonka diyaaradda degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool way ba ku dareereen reedan dayactir oo laga soo biyahay dhabada diyaaradda iyo kor duulaynta CTO iyo wadan maamulka iyo bulshada degmada City maamulka ayaa sheegay in markii hore diyaaradda iyo dibka gaben ha ku degow ka garoonka diyaaradda oo cabir sheegisay eedan yaraa laakiin hadda cabir ahaan iyo waafajiyan cabirka garoomo caalamiga gudoomiyaha ku xigeenka goobaad ee amniga iyo siyaasadda ee degmada Xudur agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Koonfur Galbeed iyo maarayaha garoonka degmada Xudur iyo kormeer dhismo garoonka ku dareera mas'uuliyiinta garoonka booqati way bayo sheegeen in iyo garoonka dareedan dayactiro laga soo bi waana lamiday garoomada kale ee dalka taasay tii meelo ku saarasa abshooyinka iyo qaban shirkado diyaarado dalka
Elborkas oo maalmihii hadanka dambaytay almost 2 weeks markuu lama asbuuc hool ku socotay hoolas oo iska wada wasaaradi heer gobol iyo heer degmo iyo anay baad saaxiibada in meelon ku moqnaayeen lama amniga in meelon ku moqnaayeen it will be the meelas contribution musgaan wajeesada qortan meel roogti hooli aya meel fayn in marahayta walaa nasuu biyahaynaan macnaashe mahayna Elbor antius Elbor magaalada si Elbor laan haytimaa magaalada Elbor faylaya qiyaali Elbor shemay markii hore nadiif ahayta ilaa 1700 meter oo dhakanta hal mid hal kilometer iyo 1.3 kilometers that is yaan dhakanta hadda markaa meel go'aamiyay sa Elborki Elbor caalami ah nagado diyaarad ala diyaarad inta aan ka jeesto sanadiif aan gudagta meel la weydiyay Elbor ku meel ka daro kor meel soo bi hore la saaray 500 meter oo dhakanta 1 kilometer ya Elborki intii runway iga dari Valerio na dirir biyal ya dhismeelki shanti boqolo meter ay hadan meel fayn in marahayta waa hoolitan isiin dareed ku arahayta oo hadda Elbor dhigti asruuna hoolin meel fayn marahayta may marla maad in mar saddexaad in mahadnagay wasaaradda onil roog agaasimee
in mahadnagaane qof kasto mashruucan oo ka bilin yow Elbor degmada Xudur qof kasto kaan ku qaaday
kan shaqo ku qabada maadaama garoonka abashadiis inay badatay in gaabinyi mad kasta diyaarado walkala sheegdaan garoonka ni gaabagnay raayan ee gurmadni suubiyan wasaaradda gaadiidka imaamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ee idanka maxanaga qasatan qatan walin maadnagay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka oo hasuubi shaqo qaran ani gobolka walanka koobada qasatan qatan walin maadnagay dad yogi nool qayb galay maamulka degmada Xudur haadan maamulka gobolka haadan iyo idaacadoogi gurmadkaan ee suubi warkana nifaafi
dadka deegaanka iyo wasaaradda iyo gobolkii degmo ma inshaal hirna runtii garoonkan haddii ka mayba muuqda garoon oo kasto caalami ah yaa muuqda aqabadihii badan aan tid badan diyaarado wasaaradan gudbi jiraan ma sheegana dhamaan diyaaradaha in oo aqabadihii dhan lagu gudbi garoonka tasiilaadkii imbaahnaay inta badan 77 tasiilaadshii way dhameystiray naga toymay la raay yuso fencingki iyo ama derbigi wareegi walaay imbaahnaay naga toymay la raay yuso wali oo communication as garsin dhamaantii may buuha tasiilaadshu way imbuuy dhamaan intaas may kama hasana may la raay dowlad Koonfur Galbeed oo iyo shacabshi oo inshaal hirna marka may faraane dhamaan diyaaradaha ka shaqeeyo ama danayo in ka shaqeeyaan gobolka Bakool khaasatan garoonka diyaaradaha degmada Xudur in garoonkii nadiif ay kaliyay wasaaraduna ku saar doonto warqad in garoonkaas la ka dari may la raay 500 meter oo wili ba oo aan dhakanta may la raay laamayn dhakanta ay korna sida la dayactiri iyo sida oo xoog lan saari runtii may buu aha diyaaradaha may ku cusadaan ee waan faraane in iyo garoonkaas haddii wal caqabad ay ku jarna oo tasiilad kale fadaayay oo la dhameystiray taa mahdaasna ma iskulaha ilaahay iskule marka insha Allahu ta'ala wali kale oo may la raayus dayactir kale ama naga toy may la raayus insha Allah may ku hagaarsado ama may ku arso doona
garoonka diyaaradaha oo dhismishe iyo isku kaaladaha ayaa maamulka gobolka Bakool shacabka xudur iyo wasaaradda gaadiidka Koonfur Galbeed iyo walbadan ku tara doona dhinaga isdareerow ka shacabka iyo ganacsatada magaalada xudur taasay tii muddo go'doonka jirta.